This music.
The voice of angel. You can call me Kaymar and nah. Oh yeah.
DJ Haz, my boy Kaymar.
Baby, nachoka na manongonezo kila siku nyumbani. Lady, just calm down, believe me, I'm a man. Tell me, nikipi nikufanyie usondoke nyumbani. You will kill me, mwenzio siwezi ishi ukiniacha alone. I beg you unisame nikikosana nawe. Plani zote za kutoroka naomba uzitoe. Jua mapenzi ni kuvumilia, oh, oh nawe. Hakuna kizuri hapa dunia zaidi ya wewe. Baby, don't leave me alone. Mwenzio siwezi kukaa alone.
Kipa mwala tashivula kukwesekana. I'm just a money like you limonda pusumuna. Watai niti nipada nduvanga wapamona. In case na kumenya teko watai means. Iyo bite ni kupeti like a lesson. Filesa no kupita don't leave me alone. Kupumate kufunda iswe ya miwe men. Kipo ni kuyo temper sinza buweza kuwa geni. Fila wama fila babili tusekelela. Atega itempa tahiri ngidio kukwela. Ifiyula na we ni kwisa umbia kabela. Isa tuwekele file fochari pakubala. Fuku wa makano pariko wakabufuba. Ule njele la kodi momuleza kabutuba. Together tuwaitala tuwaishive fio chikaba. Purisiti ya nafuka mapate na
tisa. Don't leave me alone. Baby, don't leave me alone. Wenzio siwezi kuka alone. Yeah.